ekhaya baby 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 umbele ntoni na babale ngaphandle khona kuzamlunga hey sir baninzi bathetha ngemali ezangapha nangapha kodwa ngubani na owazi yakukhulu sibulela le sifumeneyo mntakwethu kodwa sangodlala hey. Theni ngamahaya xa ukhona
Touch his body.